banyarwandakazi, inshuti zacu, bakunzi ba radio Ishakwe ndetse n'abarwanashyaka bacu, ndagira ngo mbasuhuze.
Uyu munsi turi tariki 16 Kanama umwaka w'2020.
Ikiganiro twabateganyirije ni ikiganiro kizaza mu bika byinshi cyane, kikaba kivuga ku buyanja bw'abirabura, Abanyafurika n'Abanyarwanda. Ni ukuvuga mbese ko Abanyafurika bakwiye guharanira umwanya ubakwiye mu ruhando rw'isi. Turaza kugarukaho muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro tukaba turi kumwe na Dr. Nkiko Nsengimana, tukaba kumwe na Blaise Nicyo Rivera, tukaba tugiye kuganira nyine ku bijyanye n'uko Umunyafurika akwiye guharanira umwanya umukwiye, umwanya wuzuye, aho kugira ngo tube nk'abatuye isi barebwa nk'ibice, aho kugira ngo turebwe nk'abantu buzuye. Nagira ngo mbere y'uko dukomeza kino kiganiro, maze numve niba bagenzi banjye banyumva neza kuri mikoro, ndahera kuri Dr. Nkiko Nsengimana, wasuhuza abatwumva, uranyumva neza?
Ndakumva. Wiriweho Sixbert Musangamfura, ndakumva neza rwose. Ndagira ngo nsuhuze abatwumva, nsuhuze Nicyo Rivera uje muri iki kiganiro, n'abanyarwanda bose, n'inshuti zishakwe, n'abantu bakunda u Rwanda bose, n'abakunda Afurika. Nizeye ko muri iki kiganiro nk'uko gitangije kirimo ibice byinshi, tuzungurana ibitekerezo kugira ngo abantu barebe zimwe, bumve, bamenye zimwe no mu ngingo ishyaka ryacu Ishakwe ryemera rirebana n'Ubunyafurika. Murakoze.
Urakoze cyane. Nagira ngo numve niba na mugenzi wacu Blaise Nicyo Rivera niba ari kuri mikoro muri studio, akaba twumva neza, asuhuze abaduteze amatwi.
Mukomere cyane, ndabumva mwese, ndasuhuza abatwumva bose badukurikiye, mugire amahoro.
Mukomere rero, ndumva batumire bahari muri iki kiganiro mugezweho na Radio Ishakwe. Kuri mikoro hari muri kumwe na Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Nagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu nyine, ikiganiro kijyanye n'ubuyanja bw'Afurika. Turabisobanura ni iryo zina, nubwo rikunda gukoreshwa hirya no hino, ariko ntabwo uburyo turikoreshamo aha ngaha abantu barimenyereye. Mu Gifaransa nibyo bita ngo Renaissance, ni nko gutora ubuyanja, ni ukugarura agatege, ni ukuvuga Abanyafurika uko twabayeho mu mateka yacu. Hari igihe Afurika yasaga naho ndetse iri nka mu rubuga hagati mu isi. Abanyafurika icyo gihe, ndavuga mu bihe bya kera cyane, bafite intambwe bari barateye zikomeye cyane, ku buryo hari n'abanyamahanga baturukaga mu bindi bihugu bakaza gushaka ubumenyi muri Afurika. Ariko ibintu bageze ubwo babikubita hasi, bamaze kubikubita hasi bituma n'Umunyafurika agenda asa n'uwisuzugura, agenda asubira inyuma. Noneho icyo kintu cyo kugira ngo abantu baharanire gusubirana umwanya wabo kirabura. Kandi ndumva Blaise Nicyo Rivera yageze kubivuga mu kindi kiganiro twirinze gukora, ntabwo nkibuka neza, araza kutwibutsa aho twabaga tutari ko, niba Afurika yari yarateye imbere cyane cyane duhere nko kuri bya bintu Abanyafurika bari barubatse nko mu Misiri, bigaragaza ubuhanga bukomeye cyane bwo muri mu myaka ibihumbi n'ibihumbi yashize. Noneho tukaba tuti ni gute rya terambere ryagezeho rikazima, abantu bakongera gusubira kuba mu myobo, abantu bakaba mu byatsi, bakaba hehe, kandi abantu bari bateye intambwe zikomeye cyane. Ariho twavuga tuti abakoloni, ikintu gikomeye cyane nyine, iyo bakwambuye ubwigenge bwawe, mu by'ukuri naho wari ugeze intambwe uba warateye nyinshi, zigenda zisubira inyuma, ugakerensa n'ibyo wari waragezeho, ugakerensa n'ibyatumye nabo bakorona, ahubwo banashaka no kuza kukwegera, bityo ugasigara uri igihindu gembe, ugata nyine bwa Bunyafurika, ugasigara uri Umunyafurika ku izina, ariko za ndangagaciro ugomba kugenderaho no guharanira zikaba zaragiye. Banyarwanda, Banyarwandakazi, bayoboke b'ishyaka ryacu, namwe inshuti, bavandimwe, mwese mukunze gukurikira ibiganiro bya Radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe, nyine tugiye kubagezaho iki kiganiro mu rwego rwa gahunda y'ibiganiro byacu dusanzwe tubagezaho. Muzi ko radio Ishakwe yemeje gushishikariza no kubahumuriza no kubahumurira ibibazo bya politiki, ari nabyo bituma twisanga mu majye turimo uyu munsi wa none. Twese tuzi ko ibibazo byose turwana nabyo uyu munsi bifitanye isano n'imiyoborere cyangwa imihererekane uko abantu bahererekanya ubuyobozi nyine mu buryo budahwitse mu gihugu cyacu. Si igihugu cyacu cyonyine, no muri Afurika henshi niko biteye. Ariko nanone iyo dutereye amaso kure, u Rwanda ntabwo rugomba kuba iherezo ry'imitekerereze yacu. Dusanga iki kibazo gisangiwe muri rusange n'abirabura benshi n'abanyafurika benshi iyo bava bakagera. Niyo mpamvu rero guhera uyu munsi dushaka kubagezaho ibiganiro byinshi cyane kuri iki kibazo. Ikibazo nyine kijyanye n'urugamba cyangwa n'inkunduro yo kwibohora kw'abirabura, abanyafurika n'abanyarwanda muri rusange. Ikiganiro kikaba gifite inyito ubuyanja bw'abirabura, abanyafurika n'abanyarwanda. Nagira ngo ntatinze mu magambo, cyane cyane dufite amahirwe yuko muri bagenzi bacu Blaise Nicyoribera yakoze ubushakashatsi bwinshi kuri iki kibazo, ndetse na ubwe hari n'ibitabo yanditse. Nagira ngo yenda ase n'utwibwira tubwire bike mu bitabo yanditse kuri iki kibazo, noneho natubwira ibyo yaduteguriye uyu munsi yifuza ko tuganiraho. Blaise Nicyoribera.
Murakoze cyane na mahirwe menshi yo kuba ntumiwe kugira ngo ngire icyo mvuga kuri iki kiganiro. Nibyo koko nakoze ubushakashatsi ku mateka y'abirabura muri rusange na y'abanyafurika ku buryo bw'umwihariko. Kuyerekeye ibitabo, kugeza ubu ni igitabo kimwe cyasohotse, hari ibindi birimo gutegurwa bizasohoka mu minsi iri imbere. Icyasohotse ni cyitwa Nous les Nègres, le récit africain contre le récit colonial. Sinzi ukuntu umuntu
ubwo ni ukuvuga twebwe abirabura uko mbese uko tuvuga amateka yacu tugereranije n'uko abazungu bayavuga n'uko abanyamahanga bayavuga.
Mbese ubwo ni nk'i n'igitabo muri makeya gikangurira abirabura kwiga amateka yabo bakayavuga ukwabo uko bayazi, kubera kugeza kuri uyu munota amateka ya Afurika na amateka azwi akoreshwa yigwa na mateka yanditswe n'abazungu n'abakoloni. Urumva rero amateka yanditswe n'abazungu n'abakoloni ni nk'amateka yanditswe n'abahigi bandika ku ntare,
bandika ku nyamaswa bahiga. Nagira ngo yenda mbere yuko tugeraho ngaho nyine utubwire icyo gitabo cyasohotse ryari, cyasohokeye hehe, kiboneka hehe.
Cyasohotse muri mu 2014, gisohokera mu nzu itangaza ibitabo nyine inabyandika yitwa Dagon. Ubu ngubu sinzi niba hari kiboneka mu maguriro y'ibitabo, ariko nzi ko kiboneka mu masomero menshi ya za universite.
Twakomeza ukatubwira aho wari ugeze, watubwira guti amateka ya Afurika mu by'ukuri uko ateye ubu ngubu ni nko wari ugereranije nk'ukuntu abahigi bari bo bajya bavuga amateka y'ukuntu bahize, nyine ugasanga mu by'ukuri ari amateka agoretse arebwa baturutse ku ruhande rumwe. Uranyumva neza? ndibaza ko Blaise ashobora kuba agize ikibazo cya tekinike, nagira ngo numve niba Dr. Nkiko Nsengimana akitwumva neza.
Ndakumva.
Ndibaza ko mugenzi wacu agomba kuba agize ikibazo cya tekinike, twaba dukomeje nagaruka turaza kubibona hanyuma tumusubize ijambo. Yari ariho avuga
nyine tutacyumvikana.
Ndumva agarutse, ndumva Blaise aragarutse, subirana ijambo.
Mukanya byacikagurika nanjye byacikakurikaga nanjye ntabwo numvise neza ikibazo cyawe.
Ikibazo nyine wari umaze kutubwira igitabo gihe cyasohokeye n'ukuntu nyine ko kinaboneka muri za ntuze za kaminuza, muri za biblioteki za kaminuza. Byaba byiza yenda utekereje kuzakora indi niba ari edition, sinzi ko umuntu yavuga mu Kinyarwanda, kugira ngo mbese n'abantu ndavuga kugira ngo mbese cyongere gisohoke kishobore kuboneka abantu benshi bashobore kukibona. Ariko wari utubwira nyine uti amateka yacu nyine ko arebwa avugwa n'abampatsi ibihugu bakayavuga uko bashaka. Wari ugikomeza.
Birumvikana nyine abahigi iyo aribo bandika amateka y'inyamaswa bahiga, birumvikana uburyo ayo mateka bayanditse. Ni ukuvuga ko umwanya uhabwa inyamaswa zihigwa ni umwanya nyine wa w'inganzwa w'abatsinzwe w'abadafite mbese ni umwanya ugayitse uciriritse ku buryo izo nyamaswa zihigwa nubwo zaba ari urumva ibyo bintu bikomoka ku mugani. Ndumva ari umugani, ni umugani wo muri Malawi, ni umusaza witwa Hampateba niba nkibuka neza, wavuze ati umunsi intare zatangiye kwandika amateka yazo ugereranyije nayo abazihiga bandika, ibintu bizahinduka. Ubundi busanzwe intare ni inyamaswa nyine y'intwari, ifite amateka y'ubutwari, n'umwami w'ishyamba muri makeya. Ariko urumva umuhigi wayishe ayanditse amateka yayo, ntabwo ubwo butwari bw'intare azabugaragaza. Azagaragaza ko ari inyamaswa y'inyabwoba, mbese nyine yayishe kubera ko yayirushije imbaraga, yayirushije ubutwari, ibintu nk'ibyo. Natwe rero Abanyafurika, ni amateka yacu yanditswe n'abazungu, nuko bayanditse berekana muri make ko nta mwanya twari dufite mu mateka y'isi, mu mateka y'abantu, ko mbese umwanya wacu wari uwo kuba inganzwa, abacakara, ndetse ni ibintu banditse gutyo. Ku buryo rero icyo gitabo kihamagarira abirabura kongera ku mbese ku kwiga amateka yabo, kuko amateka yerekana ubutwari bwacu, yerekana ibintu by'ibitangaza twakoze, ibintu by'indashyikirwa twagezeho. Ayo mateka arahari, aranditse mu bitabo. Ibyo bitabo biriho, birabitse, ababishaka rwose, abakora ubushakashatsi babigeraho mu mabikiro y'ibitabo y'ibihugu nk'u Bufaransa, Ububiligi, Amerika, Vatikani. Ibyo bitabo birahari, bashobora kubigeraho bakabisoma, bakabona neza ibyo abakurambere bacu bakoze, ndetse n'ibyo nabo badutsinze, batuganje, batwandikagaho mu by'ukuri. Kuko hari aho bandikaga bashyize mu kuri, bakandika ukuri. Ariko mu rwego rwa nakwita rwa za propagande, bakandika ibindi bitabo banyuza ku ruhande byo gusasakaza muri rubanda, mbese kugira ngo babumvikanishe, basobanure, bajustifiye impamvu badutsinze, batuganje, banatufata nabi nk'uko badufata nabi kugeza uyu munsi. Muri make nibyo navuga kuri icyo gitabo.
Urakoze cyane. Birumvikana nyine, nk'umuntu wese ukoresha ubwonko bwe agatekereza agakoresha amaso ye akitegereza, ntawe udatahura ko umwirabura, umunyafurika n'umunyarwanda hari ku isi hose ndetse no mu gihugu cye kavukire ari umuntu wibera mu bibazo by'inzitane mu buzima bwe bwa buri munsi, umunsi ku munsi, ugasanga nyine ibibazo by'ingeri zose mu nzego zose, byaba ubuyobozi, byaba ubukungu, byaba imibereho myiza, umutekano, ubutabera n'akarengane n'ibindi, usanga ari ibintu mbese byazitiye umuntu w'umunyafurika. Mbese ni nk'umurwayi wahuriyeho n'indwara zose ziba, akaba nta cyizere afite cyo gukira. Ku isi hose ntaho umwirabura, umunyafurika n'umunyarwanda atekanye ngo atunge, atunganirwe, hose usanga agomba kubibera no kwigengesera, kuko igihe cyose uwo ari wese ashobora kumuhohotera, kumunyaga, kumwica, kandi ntihagire ikivuriho. Birumvikana ariko kuko n'indembe iri hafi gushiramo umwuka, igihe cyose igitera kuka, ibyo byose iba yiringiye gukira, kwijajara igatura ubuyanja ikabyibuza ikagaruka ibuka. Uyu munsi abirabura, Abanyafurika ndetse n'Abanyarwanda turi hasi cyane, twaguye mu isayo n'inzarwa. Andi moko cyane cyane ay'impu zera yishyizemo ko adusumba, aranabitwumvisha dusa naho tubyemera, ko agomba kutuganza hose no muri byose, ari naho azi iwacu akikorera ibyo yishakiye, nyamara iwabo umwirabura agahonyorwa nk'ikimonyo. Twabaye uruvugiro n'urubyino rw'ayo moko yandi. Igihe rero twumvise neza tukamenya ko turi mu isayo n'inzara, dukeneye kwizikura, kuzamuka, tugashinga akarenge imusozi, tukava ibuzimu tukagaruka ibuntu, bityo umwirabura agasubirana ijambo mu ruhando rw'isi yose. Ku bw'icyo dukeneye kubanza kwisuzuma, tukimenya, cyane cyane tukinjira imuzi amateka yacu nk'abirabura n'Abanyafurika, kuko tudashobora kumenya iyo tujya tutazi iyo tujya. Amateka yacu ntatangirana no kuba ingaruzwamiheto z'abanyamahanga, z'abazungu cyangwa abarabu, igihe bazaga mbese baje muri Afurika. Amateka yacu ni maremare, abo basanze Afurika isanzwe iriho kandi itunga kandi ifite ibyo yagezeho. Ndetse hari n'abagiye baza baje muri Afurika kwiga muri ibyo bihe bya mbere. Twabayeho mbere y'abandi bose, twaboneye izuba abandi bose. Hari n'ibikorwa rero by'indashyikirwa twakoze mbere y'abo bose. Ibi byose tugomba kubyibukiranya, tukamenya n'impamvu twasubiye inyuma bigeze aha turi, niyo nzira izatuma dusubirana umwanya wacu twahozemo kuva kera kose, kugeza tugabweho ibyo bitero, tugatsindwa, tukabibera. Uwo mwanya ni umwanya w'imfura n'urumuri rw'andi moko yose. Twahoze ku isonga mu nzego zose, tugomba gusubira ku isonga. Muri iki kiganiro n'ibizagikurikira, turashaka gusesengura bihagije impamvu zatumye mbese tugenda tukagera iyo yose. Tuzareba impamvu tugomba kwijajara nk'imbaga rusange y'abirabura, Abanyafurika ndetse n'Abanyarwanda, maze tugatora ubuyanja bidasubirwaho, tugasubirana ingabe y'ubutoni n'ubutware mu biremwa byose by'Imana byo kuri iyi si. Hehe no kongera kuba inganzwa z'abanyamahanga kugeza n'ubusanga batarashirwa bataturimbuye twese, kuko ari umushinga kuva kera kose usanga bafite. Kandi koko birumvikana ko umwirabura aho agiye hose usanga amoko yandi yose asa naho amuviraho indi imwe, amunena, amwita amazina ashaka cyangwa amukoraho icyo ashatse. Kandi nyamara ababidukora bazi iwacu, ugasanga ari nk'abami, ari abatoni, bishyira bakizana bagakora ibyo bashaka. Muri iyi minsi ishize nigeze kubona n'amakuru twigeze gusangizwa na Dr. Nkiko Nsengimana yo muri Libani, ukuntu hari umusore watabazaga avuga ati ko muri Afurika hari abantu muri Libani ngo 40,000 batunze, batekanye, bakora ibyo bashaka byose muri Afurika, ndetse bakagira n'ubukire bukomeye cyane muri Afurika. Ariko Abanyafurika bagiye muri Libani bakaba bacakara, abakozi bo mu ngo, ku buryo banicwa ntihagire ntibabone n'ubutabera, bagakoreshwa ibyo bashaka byose. Muri icyo kiganiro nkiko yari yatwoherereje, harimo icyo kintu cy'uwo musore wavugaga ati aba Banyalibani bari muri Afurika, kuki badahaguruka ngo bajye iwabo babwire bene wabo bati nimureke gutoteza Abanyafurika, twagiye iwabo turahaha turatunganirwa, baratwubashye baduha amahirwe yo gukora, namwe nimureke bene wabo bakore. Kuki Abanyafurika twemera ko abantu badutoteza iwabo, bakaza iwacu bakatona, bagatoneshwa, ndetse n'iwacu ugasanga naho banadutoteza, tukabura kivurira kandi ari mu bihugu byacu? Niyo mpamvu rero dushaka gukora bino biganiro. Hari abibaza batisi kuki mubikora mu rwego rwa Afurika yose, ntimuvuga ibibazo by'Abanyarwanda kandi ibyo biduhangayikishije. Umunyarwanda niho nahere mvuga nti Umunyarwanda, Umunyarwanda nidutekereza amaso yacu agahera aho ngaho ku Rwanda gusa, ntiturebe ko ibibazo tunafite ari ibibazo birenze n'u Rwanda bigenda bikagera no muri Afurika yose, bizaturushya gushaka umuti tuwerishakira mu mfuruka ntoya, kandi dushobora kureba mu mfuruka nini cyane, bityo n'umuti dushaka ukaba ari umuti mu by'ukuri, umuti ushobora kugira icyo ufasha kirekire, aho kugira ngo dushake akantu gusa karebana n'u Rwanda rwonyine. Nagira ngo rero tuganire n'abatumire, turebe cyane cyane hari utubazo twibanze abantu bibaza, ninde mu Nyarwanda cyangwa umwirabura wishimiye cyangwa wizihiwe n'umwanya we nk'umwirabura mu gihugu cye no muri iyi si, ninde wishimiye isura ihabwa abirabura muri iyi minsi, ninde utabona ko turi inganzo ku isi yose ndetse no mu bihugu byacu. Tuzakomeza gukurana n'isura mbi duhabwa ndetse natwe tukayikabiriza kugeza ryari? Tuzakomeza kuba inganzo kugeza ryari? Tuzakomeza kwemera ubugambanyi bwa bamwe muri twe kugeza ryari? Hari n'iki kibazo nyine twavuze tuti ubuyanja bwa Afurika, aha tuze kuhaganira ubuyanja ni iki? Ese inkundura matwara zirakenewe, ni izihe zikenewe, ninde ugomba kuzirongora, zigomba guhera he zikagarukira hehe? Ese kwigaranzura abanzi bacu, ni ukuvuga mbese abadutoteza batugize ingaruzwamuheto, no kubaka ubuhangange n'ubudahangarwa nk'abirabura, birashoboka? Byatumarira iki? Ese hari icyo byadutwara? Ni iki gituma Abanyarwanda n'Abanyafurika batabigeraho? Nagira ngo birumvikana ibibazo byose ntabwo tuza kubikora mu kiganiro kimwe. Uyu munsi ndagira ngo cyane cyane tuganire ku mpamvu, ni ukubera iki dushaka gukora ibi biganiro ku buyanja bwa Afurika cyangwa ku buyanja bw'Abanyarwanda. Nagira ngo aha nk'ijambo Dr. Nkiko Zindimana ntacyo aravuga, namara kugira icyo avuga turasubiza ijambo Blaise Nicyo Ribera, tuganire cyane kuri iki kibazo, ni ukubera iki tugomba gukora ibintu biganiro. Dr. Nkiko Zindimana.
Urakoze cyane. Hari akantu nagira ngo mbanze ngororeho gatoya. Wavugaga abantu bo muri Libani, bo muri Libani batuye muri Afurika, wavuze ko ari 40,000 aha, ariko wavuze ni ukubikuba inshuro 10. Abantu bari muri Cote d'Ivoire honyine, hari abantu bo muri Libani bonyine barenze 70,000. Muri Afurika rero muri rusange ni ukubara hagati y'400,000 n'ibihumbi 500,000. Nako kantu nagira ngo ngororeho gatoya,
kandi nibyo ako kantu karakomeye cyane, nibyo karakomeye. Niba koko bari hafi igice cya 1,000,000, urumva ni ikintu gikomeye cyane.
Ni abantu benshi rwose bashobora kugira icyo bakora, ariko nanone nk'uko wabivuze na politiki, kubona ibihugu byacu habaho ibibazo nk'ibyo nyine byo gufata abirabura bucakara, ukabona n'ibihugu za leta ntacyo zibikoraho ngo, kandi bazi nyine wa mugani yuko abantu muri Libani bavana umutungo mwinshi muri Afurika, ukabona ntibawukoresha kugira ngo n'abirabura baho bakorayo nabo babone ubwigenge buhagije bemerwe nk'abantu nk'abandi nabyo ukumvanye wa mugani wabyibaza
naguciye mu ijambo yenda hari akantu gato cyane ngira ngo mvuge yenda mushobora kumwara bibonye ko hari igihe umushinwa yakubise umuministri muri Uganda umuministri ahantu bakoresheje inama hari ibintu by'imishinga bari barimo umuntu w'umushinwa w'umushoramari cyangwa se w'umufatanyabikorwa akubita umuministri aho ngaho aramukubita rwose wibaze nk'umuntu w'umwirabura agiye nko mu Bushinwa agakora no ku mupolisi da simvuze ministri mwasubira n'ijambo Dr. Nkiko Zenyima
urakoze cyane kuko kuganira iki kibazo nk'uko wavugaga buti kuki tuganira ibintu bireba birabura bireba Afurika ubivuze neza yuko ibibazo ibisubizo byinshi by'ibibazo dufite nk'abanyarwanda hari igihe ushobora kubona ibisubizo nyine umaze gusesengura no kumenya neza Afurika icyari cyo umwirabura icyari cyo rwose ni ukubivuze nibyo kuko ntabwo nk'abanyarwanda ntabwo ntituri twenyine byanatuma tunumva urabona hari ibibazo byo byironda koko biba hagati yacu hagati y'abatutsi n'abahutu n'iki bakumva noneho yuko muri rusange abirabura bose uko wagenza kose muri rusange mu isi bafatwa kimwe ku bantu mbese muri rusange ntabwo inahangaha iyo uri nahangaha uvuga ngo uri umututsi ngo kuko abategetsi mu Rwanda hari yenda ufatwa neza ngo nugera ahangaha bazagufata neza kurusha umuhutu nawe uvuga ko mu Rwanda afashwe nabi muri makeya iki kintu cyo rwose cyo kurobanura n'iki bizerekana yuko ari n'amafuti tuba turimo kuba turimo aho twarwaniye twese kuba abantu bangana n'abandi ukabona umuntu arimo kwirukankira ku kantu k'ubuhutu k'ubututsi n'iki kandi wa mugani muri rusange uzaza kubayora azabayorera rimwe atavanguye ni ibyo rwose ikindi ni uko ubumwe bwa Afurika buri mu nshingano buri mu ngingo zacu rwose guharanira ubumwe bwa Afurika nko rwose nka Afurika nk'igihugu kimwe nk'umuryango umwe kuko dufite abanyafurika benshi twese abirabura twese atari muri Afurika gusa naho bari hose sibara hari umurage mwinshi hari imirage myinshi duhuriyeho ni ikintu rero twega tubona mu ishakwe yuko guharanira ubumwe bwa Afurika ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo turirukankira akantu k'akanyungu dushobora kubona kahutihuti nuko twumva yuko bishobora kurema u Rwanda bishobora kurema abanyarwanda dushoboye rwose kujya kuba muri Afurika ku buryo busesuye ku buryo mbese rwose ibitekerezo byacu ibibazo byacu dushobora kwiboneramo n'ibisubizo aho ngaho niyo mpamvu rero ntabwo ari ugutandukira kundi ni ibintu biri mu mahame yacu yo guharanira ubumwe bwa Afurika ubumwe bw'abirabura atari ubumwe nk'isura ry'uruhu ariko ari ubumwe bw'abantu bahuje umuco bahuje urebye cyane bahuje ibyo kwemera bahuje uko babona umuryango bahuje
n'amateka
bahuje amateka n'ibindi byose ni ibyo rero rwose kuko nyine koko gukora politiki kwacu nuko tugomba kunyura mu mizi y'ibintu ikibazo rero nko kuri icyo kibazo kirebana nyine wa mugani n'abanyafurika haba mu Rwanda haba mu banyafurika ndetse no mu birabura ku isi hose wa mugani usanga icyo kibazo abantu bavuga ko bayoborera barebera abaturage bayobora abaturage abari mu butegetsi ugasanga icyo kibazo ntabwo bagiha imbaraga zacyo kugira ngo abantu bongere bagarure ubuyanja bwabo, bagarure ishema ryabo, bwo kugomeza Abanyafurika badakomeza kurebwa nyine wa mugani nk'abo bantu bacakara cyangwa nk'izo nsina ngufi za buri gihe, kandi amateka yacu nk'abirabura, yaba mu bumenyi, yaba mu mateka asanzwe, yaba mu bintu byinshi, ubona yuko ari nabo babaye mbese abantu bahanze icyo twakwita imibonere y'isi y'ubu, ndavuga yo kuba ya civilisation. Icyo kintu rero kugira ngo abantu bongere kigaruke, abantu bongere bagiharanire, icyo kintu kirabura mu bantu b'abayobozi, nicyo ribera kunze kubita indongozi. Ukabona nyine nta akenshi usanga barambirije ku bitekerezo n'imyumvire y'abo bazungu cyangwa se abarabu, kandi ibibazo byacu n'ibyabo bidahuye, cyane cyane kunasanga aribo mizi y'amakuba yacu. Ureba iteka ukumva ngo Kagame ngo abazungu baramushima ngo niwe wa mbere mu kuyobora igihugu, ariko ngo kuko ashimwa n'abo bazungu abantu bakumva ko ari ntakosa, ahubwo aho bakwibajije bati uwo muntu kuki bamushima abandi batamushima, ni uko bari bakorera, ni ukuvuga ko yahinduye u Rwanda akarima k'abo bazungu k'ibyo bihugu. Niko kazi kameze nk'umukozi, arabakorera, niyo mpamvu bamushima. Bagashyiraho n'imbaraga zose za propaganda zihagije kugira ngo berekane ko ariwe muntu w'akataraboneka, kandi ariwe muntu urimo gupyinagaza u Rwanda, urimo gupyinagaza Afurika. Icyo kintu rero rwose ugasanga kirabuze. Nta na rimwe rero usanga hari ikintu gishya abo bayobozi izo ndongozi zizanye, ndetse akenshi ugasanga nyine bashakishirizwa ubuvugizi nyine wo mugani nk'uko nabivugaga muri ibyo bihugu muri abo bazungu, baza gusobanurira bene igihugu ko runaka uyu ariwe ubakwiye. Ukabona koko bari kuvuga ngo bafite abayobozi bahaye, uko higeze ko bavuga ngo hari bavuga ngo muri Afurika bakagame n'abandi bose babashyira rwose ku isonga rikomeye ba Clinton kera, ngo nibo bantu b'abayobozi b'ikirenga bya Afurika babera urugero, kandi ari abantu barimo gucurika Afurika, ari abantu barimo gusenya ibihugu byabo, barimo gusenya abaturage babo, urumva. Bikaba iyo mpamvu rero dukomeza kwibaza kandi dukomeza gutota abantu bavuga ko ari indongozi kuva ibuzimu bakajya ibuzima, kugira ngo wa mugani koko dutekereze duti twakubaka dute ibihugu byacu, twakubaka dute Afurika, abirabura bakongera kugarura ubuyanja gute muri iyi si ishaka umuntu utazaba akorana n'abandi, umuntu utazaba afite umuco ugaragara umuntu agenderaho uwe, umuntu utazaba afite ubushobozi, imitekerereze ihanitse, umuntu utazaba ashoboye kumva yuko ubu ngubu niburi gatoya ntukora ntuvugirwa, ngo bumve yuko umwe bwa Afurika arizo ngufu za mbere zishobora gutuma wa mugani Abanyafurika na Afurika muri rusange izamuka, ahubwo ukabona bararwanira kugumana ubuce bwa za leta zidafite indeshyo ihagije, ukabona nibyo birukankamo buri gihe, ahubwo bagenda basubiranyamo abantu bo mu gihugu, aba ni abatutsi, aba ni abahutu, aba ni abaribba, aba ni abaturuka ahangaha, ubwo ndavuga nko muri za Benin n'iki hirya hino, bagenda abantu aba ni abaperi, aba ni abaribba, aba ni abaki, bagenda bacamwe ibintu bice nk'uko urabona nko muri Maraho bigeze icyo gihugu nacyo ubwacyo kigacika kikarangira aho bagaharana ibyo bakahane ntibakigeraho ahubwo matsi ibihugu ukabona niwe urimo kwisarurira byose aho bavuze bati bagira n'ubushobozi bwo gusesengura bumve yuko ibyo izo ntambara zirimo kuza kuki zije ubu mbere zitariho ngo batekereze bati kuki imbere Libya igihari kwa Kadhafi ibyo bintu bitabaga none kwavuyeho abantu muri Mali abo hepfo abo haruguru abatuye hirya abatuye hino ukabona ngo bashwanye cyangwa se za Niger cyangwa se zaki abantu ntibibaza ahubwo bakajya muri izo ntambara zitari zo ngo basesengure neza baboneke yuko ari abo bashoramo kugira ngo inyungu z'abamatsi bihugu zikomere ukabona rero hari ibihugu biraho inyuma abakuru b'ibihugu ndetse na Kagame ngo kohereza ingabo hirya hino ngo zo kufasha ngo kurwanya aba ariko ukareba icyo ashyize ukuti ararwanirira Afurika ararwanirira Abanyafurika ararwanirira ibyo bihugu cyangwa se urebye muri rusange ni mpatsi ibihugu ni ibihugu bya mpatsi ibihugu nibyo akorera ibyo bintu rero ni ikintu rwose tugomba ku kugarukaho nk'ubu urabona kubona abantu bakorera abandi kandi bamugana igashaka buhake yaragiye ubukoroni ubundi bwavuyeho ariko ukabona abantu baracyabwiziringamo ukabona ubucakara bwararangiye ukabona abantu baracyabwiziringamo ntibabona nko mu bihugu nk'ibyo nk'uko wavuze mbere nko muri Libani cyangwa se nuko byagiye bigaragara mu bihugu bimwe inahangaha nabyo byarabaye muri bukejo bundi muri Amerika igihe ukuntu bishe bica police bica George Floyd cyangwa se yewe n'inahangaha haba ni nko mu mwaka hashize imyaka nk'ibiri ni abapolisi nabo bishe rwose umuntu wigenderaga neza arapfa birarangira bisa naho bibiha bicece ko ariko muri iki gihe ubona biya bya George Floyd byarazamuye birimo kugenda kamwemo byerekana ko noneho abantu nibahagarare bahaguruke barwanira uburenganzira bwabo ikiganiro cyacu rero gisa ko nkaho ari cyiza kuko gisa naho nacyo kijyanye nibyo twuvuga duharanira binagaragara ko noneho hari n'abandi babihagurukiye bavuga bati abirabura nabo bafite agaciro nibyo yenda nabamvuze gatoya kugira ngo ntakomeza kwiharira ijambo
murakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana ndibutsa abatwumva ko iyi ari radio ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe ndibutsa ko muri iki kiganiro ishema ry'abanyafurika ishema ry'abanyarwanda muri iki kiganiro turi kumwe na Dr. Nkiko Nsengimana na Blaise Nicyo Ribera bakaba tukabimbeze turiho tuganira ku kibazo cy'ubuyanja bwa Afurika cyangwa se ishema ry'umunyafurika n'ishema ry'umunyarwanda umuntu yabi mbese abanyafurika basubirana ishema ryabo bate muri iki kiganiro nk'uko nigeze kubivuga turi kumwe na Blaise Nicyo Ribera yabikozeho ubushakashatsi yasomye ibitabo byinshi cyane rwose ku buryo nagiye nganira nawe ku bijyanye n'ubunyafurika cyangwa n'ishema ry'abanyafurika cyangwa amateka y'abanyafurika nsanga rwose ari umuntu ngomba kujya ndeba ndaramye kuko iki kibazo arakizi pe ntabwo nafungura imishumi y'inkweto ze kuri iki kibazo Blaise Nicyo Ribera nagira ngo ngusubize ijambo tunagana ku musozo kubera ko iki ni igice cya mbere cy'iki kiganiro Dr. Nkiko Nsengimana amaze gusobanura impamvu y'ibiganiro nk'ibi ngibi nagira ngo umwunganire cyane cyane ko muri ibi biganiro ni wowe mu by'ukuri isoko tuzajya dukuraho ubumenyi bujyanye n'iki kibazo ni wowe dukuraho urumuri rujyanye n'iki kibazo muri ibi biganiro. Nagira ngo Blaise nicyo ribera usubirane ijambo utuganirire ni impamvu ki tugomba gukora ibiganiro nk'ibi ngibi, ese ni izihe nyungu umunyarwanda ufite ibibazo by'insobe ni izihe nyungu azakura cyangwa ni izihe nyungu yakura mu myumvire nk'iyi ngiyi aramutse akangutse kurushaho, n'iki byamumarira mu by'ukuri? Blaise nicyo ribera.
Murakoze. Impamvu z'iki kiganiro ku buyanja bw'abirabura Abanyafurika n'Abanyarwanda wazikomojeho mu majambo yigeze kuvuga hejuru kandi na nkiko nawe amaze kuzishimangira mu kanya. Donc birumvikana ko impamvu nyamukuru ni ugukangurira abatwumva cyane cyane Abanyarwanda kubera ko turimo kuvuga mu Kinyarwanda, ni ukubakangurira ni ukwikangurira twese hamwe kongera kwitera akanyabugabo tukijajara tukongera gusubirana umwanya wacu nk'abirabura. Ariko ni ngombwa ko uwo mwanya wacu mvuga nawo umenyekana, kubera ko hari abirabura benshi batazi umwanya wacu aho duhagaze cyangwa aho twari duhagaze mbere y'uko tuba ibyo turi byo uyu munsi. Abanyafurika benshi, abirabura benshi, nta nubwo ari abanyafurika gusa kuko byumvikane ko abirabura bari ku isi hose. Hari abageze iyo bari mu buryo busanzwe bwo kwimuka no gutembera isi, donc ni nk'abirabura dusanga muri Australia n'abirabura dusanga muri mu bice by'amajyepfo by'umugabane wa Asia n'abirabura dusanga mu birwa binyuranye byo muri za Pacifica no muri za Atlantic, n'abirabura dusanga muri Amerika Latine, nubwo abenshi babatsembyeho ariko harabahasize ibisigisigi tujya tubonera ku mashusho y'abita Olmec. Abo n'abirabura bageze aho hose mu buryo bwabo busanzwe bwo kwimuka no gutembera isi. Hakaba n'abirabura bari ku isi hose bahageze bajyanyweho bunyago n'abagome b'abazungu n'abarabu bazaga kubafata muri Afurika, kubahiga nk'abahiga inyamaswa bakabafata bakajya kubagurisha. Abo birabura bose rero n'abari muri Afurika icyo duhuriyeho twese si uruhu gusa, ni n'amateka. Unasanga benshi duhuje n'imico, nubwo hari hagati yacu nabo hari intera ndende y'imyaka n'ibisekuru n'ibisekuruza, ariko hari utuntu tw'udusigisigi twagiye dusigara, imizi yagiye isigara usanga duhuriyeho. Benshi muri abo birabura rero aho tumariye kuba ingaruzwa muheto ubu abenshi muri bo bibwira ko amateka yacu atangirira igihe tumaze gutsindwa, cyane cyane ko nyine ari nayo mateka yigishijwe yagiye adupakirwa mu mitwe. Kuko birumvikana ko abadutsinze abatwigaruriye bari bafite inyungu yo kutwibagiza amateka yacu, batwumvisa ko mbese ari nk'abo batubyaye, ari nk'abo dukomokaho, ari nk'abo baduhanze, ari nk'abo baturemye, ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu usanga nk'abantu benshi nk'abarabu nk'abirabura b'abayisilamu usanga amateka yabo bayatangirira umunsi bahindukiyeho abayisilamu, buryo usanga nyuma yaho nta bisekuru bafite, barabyibagiwe. aba bigaruriwe n'abazungu nabo ugasanga amateka yabo barayahera kuva bakoronijwe kubera ko nuko abazungu abadutsinze nuko banditse amateka nuko bayatwigishije mu mashuri naho twiswe ngo turigenze turakomeza twigisha ayo mateka gutyo ntabwo twigeze dusubira inyuma ngo ducukumbure ngo tugarure amateka yacu uko tuyigishe turige uko uko yarari nukuvuga ko abenshi mu birabura bafite amateka umuntu yavuga ngo ukira acuramye biyiziho amateka acuramye adahuje n'ukuri n'ukuri kwacu ku buryo rero ayo mateka acuramye umwanya yaduhaye muri isi n'ayahe n'uwuhe n'umwanya nyine w'abanyuma umwanya w'abacakara umwanya w'abasabirizi umwanya w'abanebwe umwanya wa mbese ni ukuvuga ngo twabaye nk'ibintu by'ibikoresho by'abandi uwo ari we wese yaza akadukoresha icyo ashaka ni nayo mpamvu nyine aho muri Libani bashobora gukandagira ku gakanu abirabura ntagire ugira icyo avuga niyo mpamvu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu kirirwa giha isi yose amasomo bashobora kurasa umwirabura nk'abarasa agakwavu ntibigire icyo bitanga ntagire agahugu ka Afurika na kamwe gakopfora n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ntugire icyo ukopfora niyo mpamvu umwirabura mu Bushinwa ashobora kwicwa gukubitwa mu Buhinde nuko niyo mpamvu Umushinwa ashobora kuza nyine aho iwacu agakubita umuministiri ntagire ikivugwa ibyo byose ni ibyerekana umwanya umwirabura afite muri iyi si ni ukuvuga ngo ntacyo ari cyo haba hanze y'umugabane we haba no mu gihugu cye avukamo ntacyo ari cyo ni umwanya dufite muri iyi si ubwo rero igihe umwirabura umunyafurika umunyarwanda yamaze kumenya uwo mwanya akaba ari niyo mpamvu nyine twebwe tudahanga amaso gusa ku Rwanda nk'uko bigeze kubivuga ntabwo u Rwanda rugomba kuba iherezo ry'imitekerereze yacu umunyarwanda ni umwana w'umuryango wagutse cyane umuryango w'abirabura iyo uri umwirabura ugenda mu muhanda wo mu Bushinwa wo mu Burayi wo mu Buyapani wo mu Buhinde ahari hose ntago bakubona nk'umunyarwanda ibyo ntabwo babyitayeho ariko ikintu cya mbere babona nuko babona ko uri umwirabura urumva niyo mpamvu rero abanyarwanda bagomba kwagura amaso bakagura n'ubwonko bakitekereza nk'abana b'umuryango wagutse cyane witwa abirabura mbere yo kwibonamo nk'abanyarwanda kubera ko u Rwanda nakarwa gato cyane ariko atafite icyo kavuze ugereranyije nyine n'ibibazo abirabura bahura nabyo muri iyi si ni ukuvuga rero ngo tumaze kumva neza ibyo bibazo duhura nabyo tumaze kugira conscience sinzi ukuntu mu kinyarwanda umuntu yabyita conscience tukabyiyumvamo tukabyishyiramo tukumva uwo mwanya duharirwa n'abandi ndetse tukaba dusa naho natwe nyine twawicayemo tugatengenera tukawishimira ibyo binagaragarira mu ngero nyinshi cyane aho usanga nyine nk'umu rwego rwa politiki abayobozi bacu usanga ikintu cya mbere kibashimisha ari kwirirwa basabiriza imfashanyo hirya no hino ndetse no muri za opposition ugasanga nka gahunda za opposition ntabwo ari uguharanira ubusugire bw'igihugu cyabo ahubwo no guharanira kujya gushakisha abazungu bo kubafasha mbese ugasanga bari nko mu kintu kirushanwa cyo guhakiririzwa aho kugira ngo bishakemo ingufu zose zishoboka zo kugira ngo bahindure imibereho yabo icyo ni kindi mu byerekana nyine uwo mwanya wo hasi twashyizwemo n'abadutsinze noneho bikageraho natwe nyine twumva ko ari wo mwanya udukwiriye mbese ukabona ko ukumva ko tutanashaka kuvamo ariko ubwo nyine ibyo bikaba biterwa n'uko akenshi abirabura batihaye igihe n'umwanya nyine wo kubitekerezaho mbese ngo ibyo bintu nibamara kubibona neza bibe byabatera uburakari bivomemo uburakari n'umujinya ariko byiza positif bituma nyine bavuga bati oya ntabwo tugomba gukomeza kubaho muri ubu buryo tugomba kwiburungushura tugomba kwijajara tugomba kugera gukora ku buryo dusubira mu mwanya wacu uwo mwanya rero nawo ugomba kumenyekana kuko kugeza uyu munsi iyo umwirabura avuga ngo arashaka kwiteza imbere ngo arashaka guhinduka akenshi urugero rwe modeli ye ni byababandi nyine n'ubundi badukandamiza arashaka gutera imbere mbese gutera imbere kwe ni ukuba umuzungu ibyo ntibigaragarira gusa nko mu bikoresho dukoresha ni ukuvuga ngo twirundeho ibyo abazungu bakora mbese natwe tugaragare ko turi abazungu hari abajya kure bakashaka no kubishyira ku mubiri wabo ni ukuvuga ni babandi nyine bakoresha na bya bindi harya ngo babyita mukorogo mbese kugira ngo bahanagure ubwirabura nyine ku ruhu rwabo mbese base n'abazungu ibyo tubona ku mubiri ni nabyo biri mu mutwe ni ukuvuga ngo ibiri mu mutwe byigaragariza ku mubiri urumva ni bara mentalite by'umuntu yakwita alienation mentale sinzi ukuntu umuntu yabyita mu kinyarwanda donc ku buryo rero mu by'ukuri ibyo bintu atari yo nzira ntabwo inzira
umuntu ashobora kubyita nk'imitekerereze ihumanye ariko umuntu yabyita imitekerereze ihumanye
birumvikana ko kugira imitekerereze ihumanye bizatuma nyine iyo mitekerereze ikujyana no mu bikorwa bihumanye kandi biguhumanye ariko sinibaza ko ariyo nzira inzira ntabwo ari uguhinduka abazungu inzira ntabwo ari uguhinduka abashinwa inzira nukongera tukaba icyo turi cyo cyangwa icyo twahoze turi cyo
ntabwo cyo mu ijambo Blaise nagira ngo nkuko twavuze ko muri iki kiganiro nyine tugerageza tutarenze isaha ndabona tumaze kugera mu minota muri za 53 nagira ngo tugane ku musozo wacyo noneho tuzabikomeze mu biganiro biri imbere cyane cyane noneho twinjire mu kibazo kuko tukiganire nagira ngo dusoze ikiganiro nk'iki kimara iki umunyarwanda ndavuga umunyarwanda uri mu bibazo abanyarwanda turimo hari abanyarwanda cyane cyane ubwo ndavuga u Rwanda rw'ubu ngubu u Rwanda rwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi n'u Rwanda rwa jenoside igikorerwa abahutu ibibazo nk'ibi turiho tuganira ikiganiro nk'iki kimariye iki abanyarwanda mu by'ukuri hari nk'abafite ubwoba bavuga bati niturangara turashira nyine kiriya cyo kumvisha abantu ko bagomba kumvisha abantu ko bagomba guhorana ubwoba mbese bw'uko nibarangara bazashira abandi bazabica kandi ari aba bose ari abenegihugu basangiye igihugu hakaba n'icyo kintu cy'uko nyine umwe agomba gutsinda undi akaba hari cyo nyine yatsinze undi kugira ngo ashobore kumva ko yuzuye umunyarwanda ibigano nk'ibi bimumariye Blaise nicyo ribera ubwo nurangiza inkiko Dr. Inkiko Nsengimana arakunganira
uko ikiganiro kizagenda kijya imbere tuzerekana uburyo nta mpamvu ubundi yatuma abanyarwanda turyana kimwe nuko nta mpamvu yatuma abanyafurika baryana kimwe nuko nta mpamvu yatuma abirabura baryana muri rusange kuko mu by'ukuri twese turabavandimwe urabona iyo dufashe nk'umugabane wa Afurika kuva muri za Chad muri meme no muri za Sud Sudan ukageza muri Afrique du Sud ku bantu baba biga ibintu bya linguistique bazasanga abaturage batuye muri ako gace hari igihe bigeze kuvuga ururimi rumwe urumva bivuga ko niba barigeze kuvuga ururimi rumwe gusa no rukagenda noneho rutandukana kubera nyine imitatanire y'abantu ni ukuvuga ko ngo hari igihe kandi ibyo biranumvikana ku rwego rwa anthropologie ni ukuvuga ngo hari igihe abo bantu bari agatsiko k'abantu batoya batuye hamwe noneho bakavuga ururimi rumwe bakagira imico imwe mbese ugasanga bahuje byose ariko noneho kubera kugenda biyongera ari nako bagenda bimuka ururimi rukagenda rutandukana gatoya ariko rukaza ku rukagenda rubyara andi magambo hari umuhungu wo muri Sudani ni umujanjawidi twigeze kuganira komsa noneho ndamubaza nti umugabo mumwita gute iwanyu arambwira ati tumwita ngabe urumva ati tumwita ngabe tekereza rero umva distance iri hagati y'u Rwanda no muri Sudani muri mu bajanjawidi
kandi abajanjawidi birumvikana ibi ni ibintu byinshi reba nko mu Rwanda nk'iyo tuvuga imana ukagenda ukajya nko mu misiri Imana ugashaka uko yitwa hari ibintu naho uhasanga bityo nyine bikaba byerekana ko wa mugani imitekerereze yagutse ari yo yonyine ishobora gutuma umuntu nawe ubwo amenya icyo ari cyo mu by'ukuri
urumva rero ko urumva tu ntabwo abantu mudahuje abantu mudahuje mufite byinshi mushobora gupfa kubera ko nyine ntimuhuje imico ntimuhuje ururimi ntimuhuje ubutaka donc mushobora gupfa imbibi mushobora gupfa n'imyemerere n'ibiki byose ariko twebwe ibyo bintu twebwe mu Rwanda turabihuje byose kandi iyo waguye amaso ugasanga muri Afurika hose turabihuje abakunda gusoma nabashishikariza kuzasoma igitabo cy'umubirigi ndumva ntakibuka titre buretse gatoya nkishake
ndabona igihe cyaturenganye reka tuzabigarukeho ubutaha nagira ngo Dr. Inkiko Nsengimana mu minota ngandebe neza mu munota umwe rwose utugira icyo tubwira kuri icyo kibazo ibigano nk'ibi bimariye cy'umunyarwanda hanyuma kandi ugane ku musozo ndagira ngo yenda nanakurushye unabwire abatwumva ibyo twaganiriyeho muri iki kiganiro hanyuma tugane ku musozo Dr. Inkiko Nsengimana
urakoze cyane iki kiganiro nk'uko twagitangiye nyine cyatangiye duhamya yuko ubumwe bwa Afurika kuri twege ari kimwe mu ntego za zishakwe umuryango wa politiki wacu kubera yuko wa mugani tubonamo ibisubizo ku bibazo byinshi tuba dufite nko ku muntu w'umunyarwanda yenda mvuge nihuse urabona yuko niba ibintu tubishyize koko tukabishyira mu rubuga rugari abantu bazabona yuko nta bwoko bututsi nta bwoko buhutubaho mbese mvuga ugiye no mu marasukare ugasesengura babyita za ADN nta ADN ntutsibaho nta ADN mutibaho ariko tuzabona ko duhuriye ku nikabirabura harakantu kazabonekamo ko kazaboneka urumva ako kantu kandi kazaberekana none yuko mbese ntuza y'umuntu yose y'umuntu we umuntu wari we wese abantu bose ni kimwe abantu bose ni kimwe donc twazageza aho rero tubona yuko ibintu byo kugira gutya ngo abantu baranena n'abantu barasuzugura n'abantu barimo gukora ivangura gato yabyo ntacyo bivuga icya kabiri bivuga yuko dufite ubwisanzure buhagije niba uri umunyarwanda uri umunyafurika ukagenda Afurika yose ukajya gushakayo ubuzima bwawe amakiriro ya mu bwego rw'ubukungu bw'umutima bw'umuco n'iki icyo kibazo mu ubwo bubazo bw'ubutindi duhoramo ibyo bintu bizavaho kuko tuzaba dukorera ibintu mu rubuga rugari icya gatatu kiri yuko abantu bumva yuko yende bitura bivuga abantu bakumva ari inzozi ariko rero utagize inzozi ntabwo ushobora kugera aho ushaka kugera bakavuga bati ibyo se bya Afurika byo ni ibiki n'iki bizagira gute ariko twebwe tubona ni ngombwa ko tugira nyine impinduramatwara mu myumvire ibibazo bituma nyine wa mugani tugira ibitekerezo muri rusange bituma abantu bakomeza ikintu uwo murage wa gikoroni cyangwa ubucakara ukomeza tukumvira rero ni ngombwa ubu ni ngombwa ko dushyira mu ruhande iyo myumvire tugashyiramo kato uwo murage nyine wa bakoroni n'ubucakara mu mitekerereze hari ikintu cyiza kirimo cyerekana yuko nk'uko tuzagenda tubyerekana hazagaragara rwose yuko abanyafurika birabura bashyize imbere ubumenyi nicyo kintu navuga ntikiranga umuco culture y'abirabura aho uyibona mbere y'imyaka muri 5000 mbere yuko Yesu Kristu avutse mbese hari ibitekerezo mpindukire mu bitekerezo tuzabona yuko ibitekerezo bindi biza uko ubona ibitekerezo bishya ukabikoresha ahantu hagari n'iki ibyo bintu byose tuzasanga yuko rwose harimo inyungu zikomeye ikindi gikomeye nuko murabona ko isi irimo kugenda ihinduka isi ni gatebe gatoki nk'uko hari igihe Blaise yigeze kuvuga ati izuba rirarasa rikazamuka mu bushorishori bw'ijuru hanyuma rikarenga bugacya rikagaruka mu mwanya waryo umuntu nawe aravuka agakura agasaza akijajara mu rubyaro rwe ubuzima bwe ni bumwe mu bintu byose avuga ati n'imbaga y'abantu rero inyura muri mu ntera zose uba birabura ni igihe cyabo cyo kwijajara no gutora ubuyanja ibyo rero ni ikintu cyerekana kuko biragaragara murebe muri imyaka ibintu byenze bihindutse mwabonye ukuntu muri mu Burusiya bwaguye muri za 90 twari tuzi ko tugiye gutegekwa isi yose na Amerika n'Uburayi none murebe imbaraga Ubushinwa buzanye mu gihe gitoya kandi barateganyaga ngo nibunaza ngo ni nko mu myaka y'2070 n'ibindi kubera iki kubera ko abantu bishyize hamwe batekereza kure bavuga bati dufite icyo duhuriyeho gikomeye cyatuma twongera nyine kugira icyo tugeraho muri make rero
nagira ngo dufite inkiko ukubitubangura igihe twihaye cyaturangiranye
yee
bose uvuge nk'interuro ya nyuma hanyuma mbere uko dusoza kino kiganiro Blaise nicyo ribera ntagende atatubwiye icyo gitabo cyanditswe n'umubiri kuko nacyo turagikeneye kugira ngo hagataho ushaka gusobanukirwa kurusha hakirebe Dr. Nkiko Nsengimana interuro ya nyuma
interuro ya nyuma ubwo noneho nkaba mfite wa munota wari wampaye ndagira ngo nyine ibi ni ibiganiro birebire tuzagira kuri byose iki cyari ikiganiro gitangira mu biganiro byinshi tuzagira kuko turashaka kuzerekana mu ntera zose zaba mu bumenyi zaba mu muco zaba mu myuga zaba uko habayeho za muvuma z'abantu z'abirabura z'abanyafurika zagiye ziba ukuntu bagiye biyubaka tukerekana uko natwe tuzishingiyeho tuzerekana ibintu byinshi nyine byagombye gutuma abanyarwanda bumva yuko dukwiye kwinjira muri iyo mpinduramatwara tugaharanira koko Afurika ku buryo bihagije kuko muri Afurika niho dufite niho dufite amakiriro yacu nk'abanyarwanda amakiriro yacu nk'Afurika tukongera tukabona icyubahiro cyacu gisanzwe nk'icy'abandi bantu ariko nanone tukaba twakongeraho umugani nk'uko nabivuze hejuru yuko isi ni gatebe gatoki ko Afurika ishobora kandi gomba guharanira kugaruka ku mwanya wayo wo kwisonga murakoze
urakoze cyane Blaise nicyo ribera niba icyo gitabo wakibonye wakitubwiraho mu nteruro nk'imwe ebyiri
nakibonye mbere yuko mvuga izina ryacyo reka nshimangira akantu nkikavuze ati mbese akazaza kacu kari muri Afurika nibutsa ko ubungubu slogan mu banyaburayi mu bazungu bose ni ukuvuga ngo akazaza kabo kari muri Afurika mu gihe bateza intambara muri Afurika kugira ngo abanyafurika bayisohokemo icyo ni nakano nagira ngo abatwumva bakibazeho kubera ko uyu munsi tuvuga muri Afurika hari ahantu hari ibyo bita foyer de tension hari n'intambara n'ibiki harabaruwe ni ahantu 385 urumva umva ko ari ibintu bitoroshye icyo gitabo rero uwo mwanditsi ni mushobora kuba mumuzi ni Luc de Hesch Luc de Hesch donc yanditse ibitabo bibiri en fait by'ingenzi ku bantu bagira bashishikajwe n'ibintu bya anthropologie icya mbere ni kitwa nicyo yise roi né d'un cœur de vache roi mu bwinshi abami bavutse mu mutima w'inka ndumva ahangaha yarasaga n'ugira n'uca isiri ku birebana n'uzi ko ubwami bw'u Rwanda buturuka ku mwami wavutse biturutse ku mutima w'inka washyizwe mu gisabo ariko we mbese ubushakashatsi bwe bwerekanye ko icyo kintu ari umuhango wahuriweho n'ingoma nyinshi zo muri Afurika ntabwo ari umwihariko w'abanyarwanda icya kabiri ni le sacrifice dans les religions africaines ibi bitabo mbese uko ari bibiri byerekana ukuntu Afurika yose kuva muri Zamari kugeza muri Afurika du Sud abaturage bo b'ibyo bihugu bahuriye ku bintu byinshi cyane cyane mu rwego nyine rw'imigenzo n'imihango n'imyemerere dore ko ari nabyo nyine ari nabyo bimizi y'amateka burya y'abantu abari bo bose imizi y'amateka ishingiye ubundi ku mihango n'imigenzo yabo. Akaba ari nayo mpamvu ikintu cya mbere abazungu bakoze batsinda Afurika ndetse n'Abarabu, ikintu bakoze ni ugusenya imigenzo, imihango n'imigenzo yacu, imiziro n'imizirizo. Ibyo byose barabishenye, barabitubuza. Hose aho bagiye hose ikintu cya mbere bakoze ni ukubisenya. Aho byabananiye ni mu Bushinwa honyine, kandi nyine no mu Buhinde, kandi nyine murabona kubera Abahindi n'Abashinwa ibyo bintu byabo babihagazeho, murabona nabo aho bageze. Ubwo naho narangiriza abatwumva babitekereza. Murakoze.
Murakoze cyane. Rero ndagira ngo nshimire Blaise Nicyo Ribera ku isesengura rikomeye cyane wadukoreye muri iki kiganiro. Ndagira ngo nshimire Dr. Nkiko Nsengimana ku bitekerezo bikomeye yatanze muri iki kiganiro. Mbwira abatwumva ko iki ari ikiganiro nyine ku buyanja bw'Abanyarwanda n'Abanyafurika, ikiganiro kijyanye n'ishema ryo kuba Umunyafurika cyangwa n'ishema ryo kuba Umunyarwanda n'uburyo rigomba guharanirwa, aho kugira ngo tube abatsindwa, aho kugira ngo tube mbese nk'abaturage b'ibice, nk'abaturage batuzuye. Ndagira ngo mbwira abatwumva ko iyi ari radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Muri iki kiganiro uretse nyine Blaise Nicyo Ribera na Dr. Nkiko Nsengimana, undi muri kumwe ni Sikibere Musangamfura, nkaba mbasezeyeho. Mwakoze kudutega amatwi.